Emikwane jichuka a bitches. Bad man I can't use na snitch. Race producer alongside the Bomba Carter. Big woman thing.
Oh my god, it's race.
Eneringa moto. Sete nabakazi en moto. Feba asila tuluan en talo. Tobalumo sento jackfona. Tobalumo abachalo jackfona. Uganda chow bema tako. Big lobo wina gave it in your cook chapo. Bigeto gyao polisato. De kola kwa voloni kwa brigato motakeyo. Eba seyo bandi. Basi la bali yaba malinga nese batia. Sole ya tipomba kubilewo. Oli panche motake tikuwa kufa. Lizi, manyachino, keyo, nalese nchala bandi. Chala, sakabana, don sole ya njako yisabu winyo.
Musa baka tonda wange mwamuze. Kolele na familia yange mwamuze. Nonya chikumi change mwamuze.
Kweliko wiki liko wiki, mwe kendeleza walawi. Tekulino mwaya galiza chita mwe. Unemeza wetu chaka huko. Balavenga tusula njala tufa. Bakuvere pali, echave wagendo kufukile njuchi. Kolelele viloto yo, towa kula toto ya kukenda kukola. Puliliza, toko atanga kumundu. Wadoluko kwenye gila kutami kwa nojo. Like mizeji muji kole wengeri bali siwano. Misaja sobo kaba ngomwele. Bulby, me got that. Anyway, no if I map that. One done, wild boss, tap tap. Sentence, why please tap tap.
Me I live life only one way, yeah. As a Timmy, all Timmy done gray, yeah. None my dog, nothing hungry, yeah. We want try if he don't pay us. We want try if he don't pay us. We want try if he don't pay us. None my dog, nothing hungry, yeah.
Eneringa moto. Sete nabakazi en moto. Feba asila tuluani en talo. Tobalumo sento jackfona. Tobalumo abachalo jackfona. Uganda chow bema tako. Big lobo wina gave it in your cook chapo. Bigeto gyao polisato. De kola kwa voloni kwa brigato motakeyo. Feba seyo bandi. Basi la bali yaba malinga nese batia. Sole ya tipomba kubilewo. Oli panche motake tikuwa kufa. Lizi, manyachino. Keyo, nalese nchala wanti. Chala, sakabana. Donzole ya njako yisabu winyo.
Musa baka tonda wange mwamuze. Kolele na familia yange mwamuze. Nonya chikumichange mwamuze. Nevanzila keyo nevanzole ya. Chakubake zaakote mwuzole ya. Chakubake zaakote mwuzole ya. Tulibaya la nchale tuluma.
Eneringa moto. Big woman ting.